Yeah.
Put your wings up.
Yeah.
Yeah. Like this. Come on. Yeah. Only you will see in the building. Come on. Ride, ride. Come on.
Come on.
Yeah.
Come on.
Ha. Ha. We are. Hey yo, waxtu bi jotna doko deg ñaar yo sip nga dog bi tokna ku bañ ko la koj beral sa yo dañuy dik def ratatata tu filtre zone ci balé carte lañuy suy ray gunor yu bon how many times do you want the truth to be talked to you then you understand this is a proof it is brought to you hip hop then ko gëstu sora dik talk bul disturb ñolay just bu sinif ni daju ko rafata yu min mek flow bi ñu tek ci tempo sample gañu na ni ready to go ba légui compo def tek jew li fi xew gërew dik tew ray ga Bell, bell, fuck mu dak tew mu tew fuck ni dok souf ci bi tourner pass wona no bess ni di mbeukante ci course bi lañuy gas ken du dess dañuy gele tour deret duñu quarantaine mel barbe sangu set sip nga duñu bal ken de
bere bren bere bren ren ni ngi ñew
dañuy dik def lu saf saf doom xati bom
dañuy ben dañuy ben ben here we go
dik def ni jande wi yes a dar four zero sound
bren bren ren ni ngi ñew
fuck ni fit lu bon fuck ñu fajj gomi ñu ngi ñew
dañuy ben dañuy ben Ben, here we go.
In the shit before the sand, you when I juggle tight. Lock, lenyu energy darkness. Fight, lenyu energy sickness. Yeah. Don't cause a renva. Garabu jango rebe quickness. Right, lenyu bin de causes. Right, lenyu tibe
norris.
Then per demba, then you fagu rumba se chef existence. That's lenyu organize, they got tom chi.
Yeah.
Just guess the dust we summarize, they got those a key. Shit, be lenyu jeopardize. Deep in the ocean, you'll hit with them go legalize. The one need that for potion. Difference be day first, the sip nga waru nyu buckin' up. Amu nyu jot fucking haters, kuchi sobo roll up. Tanku seze lañi dam jagu du fi ñaxé lolu fekki mbepp xal yi gëm fokk ñi daba taxé dakal rabu nebetan no pilo sa wa koñ bu len takal suñu melokan fo sen rap bu lompoñ bu ci rap rek de sé bu ñi wéti do dem fokk ñu wax len fu fetché hip hop le do game day
bere bren bere bren ren ñi ngi ñew
dañuy dik def lu saf saf doom xati bom
dañuy ben dañuy ben ben here we go
dik def ni jande wi yes a dar four zero sound
ren 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 ñi ngi ñew
fokk ñu fit lu bon fokk ñu fajj gomi ñu ngi ñew
dañuy ben dañuy ben ben here we go
in the shit before the sand you when I juggle time
li ngeen di jaay ci la fekk bax sen teray dañu fekk ñaax li tax ba duñ ko baay ba ngay tabax fekk nañu paré ra
ha tuf xetu jeun gi damay ner lo lu nax bi di gën tuf di gën dof bu len ñu mer lo
kam pom de pouf indi pouf nañ jakar lo soxlaaw ñu buñu ouf kepp ci souf duñu bakkar lo gëmu ñu par par lo jox len ku ne lu mu mérité wu té sen ndox duñu mar lo duñu mar lo ñu ngi war bro xaral ñu yegaliko préparal ñu mo taliko rak bi ñoko son mi nañ ko nan sama enceliko jarul teli teli bro dal rek ay deug jarul naaw ni cieli bo te yow ding ci deug here we go in the deck si bu lawu nga jël ko lek ñu deug di row grow follow ko fexe mu nek bu bu wo ñu wël di fake sa get go lañu ko make yeah def away check nan bi muku de bond ci kete
come
here we go in the deck si bu lawu nga jël ko lek ñu deug di row grow follow ko fexe mu nek bu bu wo ñu wël di fake sa get go lañu ko make yeah def away check nan bi muku de bond ci kete
bere bren bere bren ren ñi ngi ñew
dañuy dik def lu saf saf doom xati bom
dañuy ben dañuy ben Ben, here we go.
Dick def ni jande wi, yes a dar four zero sound.
Ren, 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 ñu ngi ñew.
Fuck ñu fit lu bon fuck ñu fajj gomi ñu ngi ñew.
Dañuy ben, dañuy ben. Ben, here we go.
In the shit before the sand, you when I juggle tight.